Javi Music.
Uka
Ju
Uka
Lava
Uka
Yahimini ne
Zedwap.com
Obena zembe mwetwa tula Tunekada kwa tatu wa poko vudungwa Apano pana tubuka Mwewe na zembe mwuke ni jene lele Mwchebe pani uka
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 Mwchejaja ni uka
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 Mwchebe pani uka
Uka
Uka Mune iwe buka wila alisha buka Aladabu jabuka Sadabuka mune iwe buka Aladabu jabuka Aladabu jabuka Buka ni uka Webe na zembe mwetu watuna Tunekana kwa tatu wa poko vudungwa Apano pana tubuka Webe na zembe mwuke ni jene lele Mwchebe pani uka
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 Mwchejaja ni uka
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 Mwchebe pani
uka Waleti feda fitula, padopa feda fipeda Defitu feda fitula, tule firolo kushita Apano bali uka, mchive bali uka Mchinyaja ni uka, mchilozi ni uka Ala fiyote ni uka, ala tuenda na uka Apano bali uka, webe na zambe mamuke ni Zembe mwetu watuna Tunekana kwa tatu wa poko vudungwa Apano pana tubuka Mwewe na zembe mwuke ni jene lele Mwchebe pani uka Uka
Uka
Uka
Uka
Uka
Mwchejaja ni uka
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 Mwchebe pani uka
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 Mwchejaja ni uka
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 Mwchebe pani Mwewe na zembe mwuke ni
Zedwap.com